choko 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 mwa mwa ndani choko 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 mwa mwa alivyo kama nyani mtini penzi liko wazi yai mambo yake bara pwani penzi liko huru yai wendo baba baba la weni wazo si utai shamba tena la gozo fanya kuniweka ndani Usipunguze baba jaza tena akili umechota shwa 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 shwa